www.zlatestmusic.com.
It's Good Hope Production.
Uske wanya muna vata kukunya lava kensa kamami. Na unibona kuwa para chana konizwa nani mwana.
Maya mwana, maya mwana.
Zed Legends.
My mwanake.